new Bongo Mix Season 24 from Bamiza Classic DJs.
DJ Disboy 255 TZ. Brand new.
Season 24.
DJ Disboy 255 TZ. TZ.
Brand new Bongo Mix Season 24.
Follow on Instagram, YouTube, like Facebook. RDJ Dis 255TZ. Rejo, namskiza DJ Disboy 255TZ.
My mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ. TZ.
Oh yeah, Mr. Bamiza himself. Now hear this.
Disboy
24.
The money long cause I don't buy shit. Now everybody want to tell my shit. I just look but I know myself. Before them use me, I go use my sense. My sense, I'm about to buy shit. I need to, I go dance. I'm a do, I'm a cook by me, love my bed. And you got me cheat, you do my jet. You want the corny corner, put that motor. Cause if you para pass your mother, Karata Gisela, you live for chameleon, motivate one baby. The money long cause I don't buy shit. Now everybody want to tear my shirt. I just blow, but I'm more, I know myself. Before them use me, I go use myself, my sense. I'm a bad don't pass it. I need, I need, I go down set. I'm a do-do, who can fight me, love my friend. Then you can make you love my jet.
Mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana. Yes, baby.
Yes, she.
Hizo stress za kudai wa makodi uko nyumbani. Kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umu ndani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza. Hapa ni kula vizuri, kunywa kujigalagaza. Kiuno kakupa mamama waonyesho na motingisha nyamama na mabisho acho ni kushika ta mama tumia pesa stare ni gara mama asa mbono unaka 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 inama inuka 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 ina asa mbono umeka 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 inama inuka inuka inuka. Kuja klabu na umeka kinyonge umejinamia.
Juma, ice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, ice Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shide mikosi na tabu, kila liepo hai anaibiti.
Juma, oh it's Juma. Toshkazi,
we dada, yona wakunde bibabu. Mida mida utawadangia.
Brand new Bongo Mix Season 24.
Ito kiuno kakupa mamama. Waonyesho na kutingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika ta mama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbono unaka, 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 unaka. Inama inuka, inuka, inuka. Ino asa mbono umaka, umeka.
Wake mwoga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby ro yangu inusuru nifanye jajue. Niku mange au, niku posti au, niku pe mm au.
Oh, Tunanuniana na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend. Liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ama palipo bana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend. Baby wangu tanipa mandingo, kila nacho taka tapata. Ila siku nikiwa single, wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua vyema, oh rafiki mwema, my best friend.
DJ D-Swoy, brand new Bongo Mix, season 24.
Tanuna situkika kuwa teta kwetu suna. Na tulivo shiba na siye mfano akuna, wangu baya kuna, my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nacho taka ntapata. Ila siku nikiwa single, wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua vyema, oh rafiki mwema, my best friend.
Na maumivu aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Harama mapenzi harama, utachukia ndugu marafiki ugomvi na mama. Harama mapenzi harama, na ni donda sugu halitibiki ukisha zama. Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze nishaua.
Niwe hapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze nishaua. Kizipata ni mitungi, 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 mitungi. Na watavuma zi, filipati na macho maji, aji, muziki mango maji, vyarusha nta vicho maji. Watavuma zi, filipati na macho maji, aji, muziki mango maji, vyarusha nta vicho. Nipite na kila mtu adibi, 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 adibi.
Kakupenda, kampende.
This boy.
Si unapenda, kampende dadako. Kakupenda, kampende babako. Si unapenda, kampende kakako.
Penzi, yataniua. Bora nitafute pesa, nianze jishaua.
Niwe haukina.
Mahaba, yataniua.
across the
brand new Bongo Mix Season 24.
Usinkanye ke mwenzio.
Mixed by DJ Disboy.
And the party don't sleep.
255.
Tuko macho koto koto. And the party don't sleep. Tuko macho koto koto.
Soma kwenye ramani, soma kwenye ramani.
Nikishalewa kama nyama bawa. Nikishalewa.
Napenda kusikiliza mixes za DJ Disco.
Nikishalewa.
Brand new Bongo Mix Season 24.
Atujamaliza.
I am Rhythm Zone.
Bamiza Classic DJs.
I'm Rhythm Zone.
Atujamaliza.
Boy, 255, keep it low to see rock, eh, kaboom! Yeah, City Bongo!
Ukinona nipo kama sipo, ulisewa kuchosha. Too many people kuwaka kuchoma. Sekta ya chiko, noko run run. Kwetu mwiko, ash, ash. Glasi sipo, ash, ash. Kama papu na kiko. Ni wa willy willy. Chako cha chu, acha chini ki willy willy.
DJ Disboy.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ. Brand new Bongo Mix Season 24. Mixed by DJ Disboy 255.
I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man, I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves.
Confidential, yani blandi yake uko madukani uwezi kutaka kopa.
piga mi sele sele na mashoga za
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في هالحرق يتحلى يتحلى يتحلى
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في هالحرق يتحلى يتحلى يتحلى
الله يحرسهم الله ونشوف لهم قول ان شاء الله
الله يحرسهم الله ونشوف لهم قول ان شاء الله
قول ان شاء الله
نور
الإيمان هو أصل النور الضياء لو حتلف في الكون مش هتلاقي وحدة زيها نور الإيمان هو أصل النور الضياء لو حتلف في الكون مش هتلاقي وحدة زيها
himself.
Oh my baby, hope you never leave me. Leave me when I need you. Leave me when I need you the most. I'm craving, yes you know I'm craving, craving for your body. Yes you know I want you for you. You're the somebody's son. Since that you were second find me, now I went down and you fall. Ah, when you are not in tamani. Oh, baby, lonely. I'm so lonely when you leave me. I just need you by my side. I'm so lonely when you leave me.
The problem is you're looking for love, and I'm out here looking for one of. Can you decide if you're in or not? Oh no, oh no, oh no. Cut to the chase, mamacita. Come have a taste, senorita. The kid you ride with you on me, and smoke up to the morning. There she goes, make me lose control. She run wild, shoko, di shoko. Close my king, call up, pick up, go. Nobody knows. Let's keep
now
it on
the hear low. This.
No mind them trouble, if you
this.
Need me, call on me, call me.
mtoto jicho kama nakulaga. Mtoto jicho 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 jicho. Mtoto jicho kama nakulaga kungu.
Nakulaga kungu.
Kiuno chembamba bonge la shundu. Bonge la shindu. Walai na faidi. Mpaka wivu unajonia mwenyewe mnogo. Na faidi. Hata kiangusha stagia tesegi minokota. Akitembea kama nangusha marudu. Aina taimi. Dodo. Line, line. Lodo. Aina kufa. Lodo. Huku ni atari. Mtoto kaficha white ya ni bonge la jali. Nimekwama ana nita baby.
Baby.
Chipsi ya
tige.
Kwamba so wezenu na filisika ni atari. Napenda miliki mademu wengi, ila tatizo changes na nitoka kishenzi. Juzi nilikuwa ghetto na fisi. Mariama kanambia nataka chipsi. Nangono ilivo na ibilisi. Nikamchomea chipsi kiwiki na filigisi. Bunde sikaingia simu ya Asha.
Baby nile bando la wiki umekata. Alafu nimechoka samaki. Wana miba sitaki nataka mishkaki.
Nipubafu kabisa.
Nijana tu nilienda chuo. Pale CBE nkapata baby akijaluo. Ile kuyomba promise la mada. Hey kanambia baby nilipigwa za ada. Kazi nyewe sina mi mwenyewe mission town. Alafu napenda mademo mjini town. Wanachuna mademo nakata stima. Ndo mana wanamua sometimes nazima simu. Yule mara wigi, yule mara vocha. Unadaiwa na mangi mwantu mwalikopa. Mademu wengi babangu utaisoma. Ni sao na miliki kito cha toto ya tima.
Yani mademu wengi.
Mademu. Staki mademu.
Yani mademu.
Mademu. Staki mademu.
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 Staki mademu.
Pisi za chuga.
Soma kwenye ramani.
Pisi za chuga mpaka zivute todi. Mikichwa chapanzi bila zanzi ya hanogi. Bila babe kwenye penzi haiwezi. Utaski ya secha liu silete odezi. Bwana, mademo bongo na ropoka. Mina kiswa swadu halafu kimechoka. Chenyewe sasa mpaka utachoka.
Baby nunulie macho matatu metoka.
Ichi kitu nakataa mambo ya mzamza. Kila nikimpigia simu ghafla na shikwa na njaa. Yu yupi ananifaa mpaka sasa na shangaa. Na nyumba hela ya sadaka lafu na mkutaba. Hivi madem, nani alibwaroka? Nakopa nyinyi alafu tulipe vikoba. Nakausha usidhani mimi zoba. Unadai umerequesti alafu unapanda boda. Anakunywa bia anatoka mbio. Anakubip na ulituma salio.
Noma la kimonya umesho fagio. Nataka kwenda turuki nikaugeze kalio.
Yani mademu wangini.
Mademu. Staki mademu.
Yani mademu.
Mademu. Staki mademu.
Mazina malalo antiza. Ayo mugana nangi litiza. Karate dance with my lover. Chiba chiroto baba jantiza. Umazina malalo antiza. Ayo mugana nangi litiza. Karate dance with my lover. Chiba chiroto baba chantiza. Tosalembi nanga we kwasa. Kugwe ya wadene nume yezaza. Kate mwako kuholwasa. Nalurunji tocha everything gaza. Karate ya nanyamanza siyasa. Takupa class for the next. Bonanza. I wanna make my bed meet a dancer. Tunyo mega collab mogonza baganza. Kalimolo sheshe sheshe kagonda. Kawado we sente sente kemola. One question, what do you do for a living? She tell me.
Brand new Bongo Mix season 24.
Umazina malalo ntisa. Na yemu kano nangu ndi
tisa.
Kata te dance with my brother.
Hey, 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 hey.
Chiba tito to
mama chiki.
Umazina malalo ntisa. Na yemu kano nangu ndi tisa. Kata te dance with my brother.
Kasheri kako bingo, yeah. Ujuba kutu mingo, yeah. Odari wa mitindo, yeah. Hana gama ringo, yeah. Kugute nitakwenda nae. Akapela nitaimba nae. Hawataki nungi mboipindai. Mindo baba na yeye mama, yeah. Hata nikimkosa kidogo. Nikiwa mbali nae kidogo. kama pochi bindu beki anai kana ngara kama rupa nai midereva kama utingu nai wana sema siya chani nai kama pochi bindu beki anai kana ngara kama rupa nai midereva kama utingu nai wana sema siya chani nai
baby
midi washa washa
Liwalo na liwe leo namtangaza sitaki nishauriwe namtangaza huyo nampenda huyo hapa ananipenda
24
sijaro kwa ndugu yenu ni mapenzi nayopatiwa mwana kanipa kisavu kipapatilo nyama ya njiwa huyo hapa nampenda huyo hapa ananipenda
sheba Achichichichichi
Chuki mkichukia Hamtushurishi Sisi la matufuria Halitakati kwa jiki Debe tupu
Hacha zako kerele
Bure wajika usha sauti
Hacha zako kerele
Tandika mkeka ukae utulie
Hacha zako kerele
Sisi bado
Hacha zako kerele
Upashe moto mwili wangu wako
Brand new.
Oh, oh,
قصتها وانا ويانا وردة عاشق ضميانا نسقيها حب وعشرة طول العمر وزمانا
قصتها وانا ويانا
وردة عاشق ضميانا
نسقيها حب وعشرة
السلام عليكم
السلام عليكم يا حبيب
السلام عليكم يا حبيب
السلام عليكم يا حبيب
إيه بوي مدي كوندي بوي كومي نمبر ون
Baba niseme ni mambo ya ujana Ama pengine nyota ziripishana Kila siku tukawa tunagombana Hapa kati kabla jaja kuyana Na mina waifu tulipendana
I love my life
Na tukajaga kuwachana bila kukombana True love never die Asia sira mawazo weka nisonga Nogo wambea lipo sambaza mkonga Haters wakazani tajinyonga Hell no it's true I'm stronger Yeah. Don't teach me how to live Don't tell me how to live my life Kama ni kila mbichi we kula mbivu Cause you got your life I do my way Man I do my way I do my way Na siwezi kuwa we Kama siwezi kuwa we Na sitokuja kuwa we
Unapomsikiliza brand new Bongo Mix season 24
Akikisha ni DJ This Boy 255 TV
Ukuwa sijafumba macho Itaendelea kupepesa Mana nikita kacho Akipatikane takwa pesa Kama maisha ni bahati nasibu Basi sitochoka kujaribu Nipatie amani haribu Inachojari watu wangu wakaribu Hata uyo ndugu yenu nisi kuvita kavita Mbona siku gomana na madamu hita Depresha kufia na mpita Akisikia karoka na mpita Wasiishi kwa matakwa ya mtu Siwezi mbidisha kila mtu Niti nisifanye kitu kumogopa mtu Muziki nikipaji sishindani na mtu Yeah. Don't teach me how to live Don't tell me how to live my life yeah. Kama ni kila mbichi we kula mbivu Cause you know your life I do my way Baby, do my way
Iye jiswa kibize baba
Kichichi nane para pia Kifo ni changa pia Kuchichi ni kwenye sulia
Najua unaipenda, unaitaka pia Tamu wake ndo nafanya tunaigombania Nikipita na utapita pia Haina kama kombo utamalizia
Wengine walituza, yani tunacheza Embe bichi bile chumbi wanamega Sakafuni, duyo meza mbona shenge Injini mbavu ila poli linatega
Kuna zabu kumijiru paka bwerele Sio kitonga shuka paka sengele Pasa chati kagungesha gengele
24
Haina wakumbu
Haina
Samaki papa mwenye ratha ya naga Haika toksi, haika tahi Na huko pa masero kise meme waka
Haikiche mkabuda we unaeza ipepe
Haipepe, haipepe
Tumechapa wima wima na itembe
Haitembe,
naesema mesha basi kituoshe Simba kala nyasi paka kume Nikipewa basi ya ninapufe Ndefu ikigomba mshuare
Anaitharau hii mboga hakena nalaniwe Haidaga kiporo so lazima mpashiwe Haijawai kosa ratha na kachumbi tu Hata mchakati vipi kwa musafi tu
Haina wakumbu
Haina, 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 haina
Haina wakumbu
Haina, 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 haina
Haina wakumbu
Haina wakumbu
Haina wakumbu Naskia unaboza damua Hivi na unaskia unaboza damua
Kumanisha nini
Naskia unaboza damua
ruka matuta. Hivi nami umesikia na tembea na
brand new.
Umesikia kanywa bia za makulu utakachezeshwa. Kanywa bia za makulu utakachezeshwa. Kanywa bia za makulu
haki hapo kwanza ncheke.
Kashikishwa ukuta.
Umesikia kwa mna this boy.
Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia na tembea na mafuta. Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia na tembea na mafuta.
Umesikia
kanywa bia za makuluta. Kachezeshwa mashu kashikishwa ukuta.
Umesikia
hivi unasikia kwamba na miela. Au umesikia umekaushe mekugera.
Umesikia
kauna piga pita kisera. Demu mwenye mbovu anabebwa na kamera.
Umesikia
hivi unasikia kwamba sima popo. Atuchagwa kisemu ya kuluka gama koko.
Umesikia
ujana changa moto. Yani nalewa juu chini kuna waka moto.
Umesikia nasikia unavosaga mua. Even now unasikia unavosaga mua. Nasikia unavosaga mua. Even now unasikia unavosaga mua.
Mwaki hapo kwanza ncheke.
Nasikia unavosaga mua. Even now unasikia unavosaga mua. Nasikia unavosaga mua. Even now unasikia unavosaga mua.
Unacheka na unachekeshwa. Upendo kweli upo brother. Mchawi pesa tu.
Umesikia
bila kuiku bila ta pressure. Shemeji analika tatizo lako wengi.
Kumaanisha nini?
Upo nyonyo niko mbubu. Nilikosa wese ila chupu chupu.
Eti chips ndogo kuku nusu malaya. Unajua kukatika au mema luku nyo.
Usitie chumvi kwenye sugar man. Hakuna baridi piga story vizuri na jorani.
Umesikia
panda pesa kama njugu man. Kuna kiba mia na tregemeo na pesa gani.
Umesikia
wadangaji
hey.
Mindo dangalenu
hey.
Kiweza ni chune
hey.
Mindo buzilenu
hey.
Masela hey.
Hey.
Mindo mchizi wenu
hey.
Wagilia moe wana zio zita zenu.
Nasikia unavosaga mua. Ivi na unasikia unavosaga mua. Nasikia unavosaga mua. Ivi na unasikia unavosaga mua.
Oya mitani liye toka polisi. Oya mitani. Oya mitani. Oya mitani liye toka polisi. Wanda uzagongo. Hata uwe mkwele wezi ishi bila uongo. Mle mmoja na bado tulibeba nondo. Na maisha kasonga tu eh. Ili sabuni zisi ishe situlinyo wa madongo. Tukala malaga di tukachi za jwa nondo oh. Tumetokea bongo na maisha na songa tu. Awe shazika wanangu nilewapenda. Ukinya mtani kwangu kutwa defender. Ukimiza na Januari mbaka Disemba ah, chuma kimoja narala dada na kaka. Watu wa tupi msosi ya toki chacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki mani.
Awe I'm the winner. I'm the champion.
Tumeshina watu na wamini kwenye mpango wa Mungu kuna mkono wa mtu eh. Tumeshina watu na wamini siku kuna siku ya kuchinja kuku.
Hoya we.
Tumeshina watu na utembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku eh. Tukashina watu maona mini kwamba bahati bahati zote alipangia bukuku. Apo mwanzoni wale mini atutopata mafanikio. Walotufagilia wakauza mafagio eh. Mtali kwa tusio, mtale toboa sana litoba sikio. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu wa tupi msosi ya toki chacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na
I'm the winner, I'm the champion.
DJ This Boy.
Shabani kipindi na itwa ima dharau kejeli manyanyaso kaya tima. Na even niko mada paka leo nimesimama I thank God kwa hii power na heshima. Shatemea kwa miguto kwa mazese mpaka temeke. Kuma nafasi ya kuima na bado nayo sipati. Dharau zao na manyanyaso mlifanya tamani sikata. Pumzi na kata, koli na kauka. Na bahati mbaya kamdomoni sina mate. Kapiga moyo kone kamumba Mungu niongoze. Na nikaweka nia kwamba mziki utanilisha. Mziki utanivisha, mziki utanitajilisha. Maisha thamani yafanani na ya sasa. Sasa utasana hacha tu nilibata.
Madini mengi kwezi na saini angani.
Haiko alesha kitaa na pendo taa.
I'm the winner. Keep
up, keep up.
Boy
shaka kuifata mwana wa mama
hey.
busani zanje nawe turasa. She's coming now, nikumba nenga gusara. Nikwa tinga muri kutina sinema. Sinjaka kuba sobra, tu Jesu nishota. Sira shise sina, bazora vizi, bazora vizi sha. Sinjaka kuba sobra, tu Jesu nishota. Sinjaka kuicho vaibu, natani chuza. Sinjaku munu, njaka raza. Nivusa neza, njeturasa.
Mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana.
Gahunda mfite uno munsi ni ugutarama. Sindi bwite kubijyanye n'amasaha. Yewaba we, barajyaye n'umunda we. Yewaba we, sinajyaye wanyanze we. Uma bibi gahunda ingora, ubikuna mu bizangora. Zakudigi dandi dandi danda, oh my baby girl, singonga, singonga. Kata sanje ziru shiza jackishan, ichigu seta chose chirangurura. Sinjaka kuwa soba, tuche suwe nishota. Sinjaka kuicho vaipo, nata hanyi chusa. Sinjaka
kuwa magari, ya nukume pwani ya mabara. Ivira raza nizidi, mimi ruba lako la tawala. Nataka nitangaze kwa repio, na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la mpeleka mbio, na baby wewe kichwa misikio. Nataka nitangaze kwa repio, na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la mpeleka mbio, na baby wewe kichwa misikio. Izidi shotani uo. Walahi utaniua. Ukizidisha utaniua. Walahi utaniua.
Brand new Bongo Mix Season 24, mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana. Yes, baby.
Leo pombe na muziki, maisha yetu so ya kiki. Wasitingeshe kibiriti. When you show na go show penzi let me mujongo. Usiwapata usole kulape mugongo. Nataka nitangaze kwa ripio, na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la mpeleka mbio, na baby wewe kichwa misikio.
This boy.
Nataka nitangaze kwa ripio, na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako la mpeleka mbio.
Season 24.
If you turn for Zaki, Felicity, you are mama. When you turn to Sally, Felicity, you are mama. Michelle, all of me, Kipaka, and the Kua, oh, Nana. Don't I tell you, eh, Gushi, look for more. Ay, ay, ay. Love that to Javana. All of us, you love to go. Zata kushindana, unalinyuma mimi unapa. Ile tunalizana, haya mapenzi yanachelena. Kuto kulichanganya, taibika mpolo kipo kwao. Tushaona, walisema mapenzi ni pesa, shastoa sana. Tushaona, walisema mapenzi ubisho, shavaa sana. Tushaona, walisema mapenzi viulo, shavikata sana. Shaona, nyeshaoka. Wali kila taki wali kwenye mapenzi. Kwa wanafanya nini? Kwa wanafanya nini?
911. Call the police, it's an emergency. Ooh, yeah. Call the police, it's an emergency. Yeah, yeah. Man, I say he like homie when him pan the cocky. Say the thing good, make a man jump on it. You know, say the thing make a curve me leg. He make my pum pum wanna cool out fi big. Yes, I say me like it. Wind up me waist when me ride it. Give it to me nice and properly. Uno by Coco Chocali. That thing tastes like a snack. Nothing make a man come back. So me make it clean, let me set it on deck. Look up the place, boy, mash up, mash up. Mash up, mash up, boy, what a one.
Season 24.
Nakatakata babo kiwanda tango. Baby ni gongi kauna gonga milango. Ni bebe juka una beba mabango. Ila show zilizo chini ya kiwango. Don't give it to me. Juu ya kitanda baba baka sakafuni. Nikitaka moto baba unanipa ukuni. Yani nyama nyama na mungunya sitafuni.
DJ Beastboy 255.
Oyo unapeleka moto neta fire extinguisher. Baby mambo yako na mona tisha. Unanipa mota mumpaka minatingisha. Nikitenga kama kalai. We baby you fight. Nani changanyo na vechuma papai. Te wala mina lidai. We baby you fight. Nikikupa kitumuo na nipaga na chai.
And I never wanna see you so bad. Don't rest up on my shoulder. If it's too my heart for your key holder. Yeah, yeah, yeah. On her head. She like it when I rub on her back. She tell me, baby, don't stop that. Yeah, yeah, yeah. She says she wanna get a little dirty as she rub on my chest. Shorty start to give me sloppy, sloppy. She make a man confess. She make a man go, I'm all amour, I'm all amour. Red Bull and Dogo Yaro, for tonight the Royal Rumble. This one a Ogo Logo, and a Budigo, Ibro Godo. She knows I be strong man, so I know need any cola calabo.
Diana.
Oh, I'm living,
chiti wewe Sushanyono mimwewe Na akiri zangu mtu mzima Unanijaribia ni unanipima Kisa mambo yako nakosa heshima Afka waida tunaona saa Mwezako mimi sio kubali ya dadali Japo inaniumiza nimekubali Upendo wangu wende mbali Japo maumivu makali jawali joto baridi Usiku kama popo jarudi Nafanya mengi mola ndo shahidi Kama umechoka lenga la usirudi
Yes, baby.